We tujio, sweke ni yoni langu tunda simpokoje. My love, wow, 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 inachota nipalosi. Kanyu livo so piti piti na yoshepe kidosi. Na hiye, mwena kololo shaku shaku. Ama ndombolo ya solo ma. Mamba nimechoka staki aku. Utanyaka zina nichokona. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kuka kwa beti, uje ni kufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje ni kukuna tinwele. Ona nisha si mama, te.
Ilaila, you the worry me like Ilaila. Baby no go live a go shiva. Your body they wave like a river. Wah 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 make a hand to you. Break your back make a sound for you. Omo get rotate what the Lord gave you. Big talk boy I go there for you. Oh my sexy mama. Say you fine like a diva. Oh my sexy mama. You they giving me fever.
Why you there? Why you there? Why you there mama? Tulisema unataka chovu nguni kwa yochoki kuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovu nguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kuka kwa beti, uje ni kufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje ni kukuna tinwele. Ona nisha si mama, te.